True story for chance. Now let
them exclusive to say the hype man.
Ready? Now for it.
Freak.
The way we can love.
Freak.
The way we can do it. Love for you every day. You're top of the world. Why should they worry? She not chula.
Freak.
The way we can love.
Freak.
The way we can do it. Love for you every day. You're top of the world. Why should they worry? She not chula. Mutima wanji na pela iwe. Liseni mami mpela kofi chansi. Teki lizi nkala kuna pansi. Usambelela wogo membezi. I do think about each and every time. You and me, we are the same. Our love's not like bubblegum. Baby, that we chew and we spit it out. We spit it out, yeah. Come closer, don't na kuyenda. Ine mami ni uwe nikonda. Hali iwe ni kagone na kumanda. Niku konda, mwanga mbuya na chikanda. Isamu pepi tulandi hapa. Fyefi yako isha uwe telefi. Baby neshina na uyishi wafi.
Freedom,
niwewe kanda love.
Freedom,
niwewe kando time. Love you over there ya tupa mwona. Washa nemo nishida chula.
Freedom,
niwewe kanda love.
Freedom,
niwewe kando time. Love you over there ya tupa mwona. Shadewo nishida chula, ay.
Mami okunja ine ningana. Kakusunga kwa tifika mwana. Nariende chalo kongo tukana. Lorete wofirobe kana. Wadipusa na kuwaka kata. Bantu ote tukire wadada. Tawawa kwa timu nije sinta. Uyo wate mwama poizu kureta. Natasha mwache sakuna kusinya. Tukura ngufu tuangala pamwenya. Trivajina ya mawale ilishanya. Bantu abao basangwa na majoja. Natasha mwache sakuna kusinya. Tukura ngufu tuangala pamwenya. Trivajina ya mawale ilishanya. Bantu abao basangwa na majoja.
Niwewe kada love.
Freedom.
Niwewe kado daide. Love for you every day ya tipa mwona. Shade woni shida chula.
Freedom.
Ni wewe kanda love.
Freedom.
Ni wewe kando time. Love you over there ya tipa mwona. Washade woni shida chula.
Baby ninji shivat na nilubile.
Yes.
But laba kofi na wafila chiti. Kila chiti.
Kanto
avengi pachalova la lubaba.
But
noto kumbwe na mwona. My colorful tea one second.
I'm one a day.
Feeling meaning a shiny fiab. You and you will love a waring walk over nine. But how come only folk piam?
Hoku piam?
Nothing in your vene and dipamo.
Yes,
baby, I call no kunshai yo.
Now,
Mona, demone cafe shilu. Kawansha nevo ala kusapula.
Freedom, you will wake up na love.
Freedom,
you will wake up no tiny. Love for your vene and dipamo. Kawansha nevo nishida chula.
Freedom,
you will wake up. Love.
Freedom,
you will wake up no time. Love for you every day at the Pamoka. Why shall they want you that chula?
Naso minich temi kwe chavako. Hava nanja venga panaba mara. Watsumu gaizi ali senda. Christopher nankwe ali mara.
Mwamura
Chadrick ali mara.
Maki
Dominic nankwe ali mara.
Maki
Vanebo lyon sempi mafiati.
Chari shupa.
Muchi temu ikofe na ngomu nsansa. Ayama na wakofe na pampasa.
Iki
temu ikofe efyo wazi pasa. Ayari skulu wonse bari pasa. Nevo yari kosa mama
singu.
Loneliness ine yanjipaya. Just to forget about your chitika. I really need you and my love girl.
Freedom, niwewe kanda love.
Freedom,
niwewe kando time. Love you over there ya tipa mwona. Wansha nevo nishida chula.
Freedom.
Freedom.
Hati gelo ni wenkavila. Pali wena ineni Dubai tumfaisha. Tuwala wabu tuwali mbayava.
Exclusive to Zayd Hype Mag.